meu queen. Amazima na venuma nemele ya gana siria. Mera wakana kema na inga kulize dia. Katiko sereno jagala kufumbine mvuluga. Siso samnyo oja kumtenda tinga ula.
Sasha, I tell you.